DajimSafi.com. Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Honor, oh, me change, I swear. Lini buy your flowers, I dare. You and your niche, and I still care. Atoki Bland, I was seated right there. Hey, we don't talk like we used to. You don't kiss me like you used to. Atazile dinner dates like we used to. Kumbe my heart is not useful. Untaka nini, I can cook for you. Uko up emotionally, I can look for you. Holiday, I can book for you. Dinner leo, I can book for two. Na ujo niko hapa juu yako, na si juu yake. Friend ame jam, niko juu yako, na si juu yake. Pia napanga ka wedding, keki ukate. You're on point, stuck you hot. So baby, achana na umbea. If you need me, you know I'll be right there. Me, I'm sitting in a pair. Me, you know me, I care. Aunipendi vile ulikuwa unanipenda, umechange. Baby, umechange. 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 Ukapata ka promo job and I loved it. I was like, that's my girl, let him have it. Little did I know amekugeuza msosi. Yani una dropi when I'm dosi. Argument ni kwamba attention sikupi. Na skirt zako zinazidi kuwa fupi. Uyo si mdosi, uni uba excess. Una kwanga insecure excess. Na roho yangu ni you as express. I'm just human, una expect. If I didn't love you, uta expect less. I'm asking you, uta expect less. I'm not saying that, I'm just saying that. Kama unanipenda basi penda. Adi maka hapa umekemba. Sio ati unakaa unanitenda. Au nipendi vile ulikuwa unanipenda.